sikujua jinsi alivyo hasa, bali atakapokuja nitamwona halisi. Tutaonana kwa macho huko kwetu mbinguni, na kwa utukufu wake nitamwona milele. Face to face, oh blissful moment, face to see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face shall I behold Him far beyond the starry sky.
Damu sintizi teka.